guys, ni vile musba kubi nathi siyaqonda ba and sivile ba izinwana ezi zibalekela etinarha sizifumene etinarha siyibulelithu nawo kuthiwa zibalekele Kerugood kuthiwa kindawo kuthiwa kuse-moonlight ba kule veki kule weekend siyakuyo sayenza ncinci la ndawo safuna ubuyala 2.